አምባሳደር አሜሪካ ከን ኢትዮጵያ ማይክል ሬነር ሐራ ጅማን ካንዳ ወተን ዲሞተ ሄዱጉ ያሰዲፍ ቱሩ ቀበተኒ ቲኒኒ ይሰከነ ኬሳ እኒ ጉዳኒፊ ያደ ጉዳዳን ስርትሌ ኤገሙ ሰገንታ ሃሮም ሰመሰራ አባጂ ፋሪ ኦልማ ኢሳኒ ሐጣቲን ሳቦደ አምባሳደር ማይክል ሬነር ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ደርገጎተ ወጂን መሪታ ሲዙፊ መነ ኪታባ አሜሪካን ኮርነር ጀደሙ ሞቱማ አሜሪካቲን ደገረሙረቲ ሆጂሌ ወጎተ ደርበን ሆጀተ መንዳወተኒ ከከኡም ሳፊ ደንዴቲ ጆሌ አጭኬ ሰቲ በረተኒ ሌ ድንቂ ሲፈተኒ ትንንጅሩ ቱርቲ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ በረቶታ ፊ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወሊን ታሲሰኒንሌ ሐሳ ገሄ ደርገጎታ ሄገሬ ኢትዮጵያ ኢጃሩፍ ጀዱረቲ በልኢናን ታሰኒ ትንንጅሩ ደርገጎኒ ሆምነ በልጣጣፊ ኦዋ ቀባቹ ኢሳኒቲን ወልቀበቴ ገሄም ብየ ኢጃሩ ኬሰቲ ቀባተን ሄዱ ጀባተው ኢሳሌ አምባሳደር ማይክል ሬነር ድንቅ ሲፈተኒ ካሰኒ ትንንጅሩ ሐሉ መከናን ደርገጎን ኢትዮጵያሌ ሆጂ ሳንራ ኤገሙ አከ ባህቹ ቀበኒ ሐሳ ኢሳኒ ኬሰቲ ከኒሳን ዱበተን ሂርማቶን ወልተጂ ከናሌ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ደበሬዳን ጋፊ ኢሳኒ ጋፈተኒ ትንንጅሩ እኒ ቶኮ ጅጅረማ አመዱ ፌከነ ኬሰቲ ደርገጎታ ገሄን ኢሳኒ ሐለ ከሚን ኢላለማ ከንጀዱ ዳፊሌ ጋፊን ዲያቴ
ወጋለማ ንዱራ ሶቺ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ጎደማ ቱሬፍ ገይን ቄሮ ሆላና ዋን ቱሬፍ አከ ዩኤስ አሜሪካት ቤከምቲ ከን ተኒፊ ሶቺ ጉርጉዳ አከን ቢየ ኬሰቲ አፍሪካ ትስጎዱ አከሚን ዱካ ጅርቱ ቄሮፍ ደግርሳ አከሚ ጎቻ ጅርቱ ከንጀዱ
ገማ ቢራቲን አሞ ኬሰቱ ኢትዮጵያን ቢየ ጉደታ ጅርቱ ተው ሲቲን ወልቀበቴቲን ደግርሶተ ያዳፊ ቀልቢዳን ሆምናፊ ዋን በርባችሳ ተውሁንዳን ገመሄዱን ዋበርባን ዋንተኤፍ ቶምሲ ሞቱማ አሜሪካ ማልፈካታኒሌ ማይክል ሬነሪፍ ደርገጎተ ራጋፊን ዲሃቴቲኒንጅራ
ከነም ቤኩ ደርገጎኒ ባየን ከንደን ኮሚኒቲ ኢሳኒቲ ፎንቶ ተገረገራ ሆጀቹዳፍ ሶቹ አንጅሩ ደበለታን ከንደን አካዳሚክ ኤሪያ ረውጀተን ኢኖቬቲቭ አይዲያ ገረገራ ቀባተኒ ሐዋስ ኢሳኒ ሰርቭ ጎዱዳፍ ረኮሌ ሐዋስ ኢሳኒ ቲንሶልቭ ጎዱዳፍ ሶቹ አቱረኒ US Embassy wan atonto takana gargaru da fagam takakopi
Michael Reiner dille hal ijarsa biye kana ke setti gehen dargaggota akacimu dandau motumman America tiyefanna guddadan wan dandau hundanu tumsulle akata edubatan hal kanan walqabate hojilen hanga amma hojjetaman akumajiranitti te gaba fulduratitti garu wan heddutu hojjetamu dajira isakana hundu itti qoppahu qabaadanille dakanisan kasan
we are already involved as well we have programs to bring US scholars to teach in Ethiopian universities we have exchange programs
notice tirmata jira sagantatin ogeyin kenya ufani university le ethiopia ke sabarsi sankamna sagantaa waljijjirra kan ogeeyyiin Itoophiyaatti gara United States dhufan qabna isin keessaa waayiloonni sagantaa kanatti hirmaatan jirtu jedhee yaada sagantaan isaa baay'ee nama hawata kanneen ittiin hirmaatiin dhiyeenyatti hirmaattu jedhan abdadha dhimmi ijoon kana caalaa hojjennuudha daran hojjechuu qabna mul'ata Dr. Abiy dhugoomsuuf waan dandeenye mara gochuu qabna sababaalee bu'uuraa kalammiiwwan Itoophiyaa keessumaa dargaggoonni haga tokko akka muufatan taasisan furmaatatti gochuu qabna.
Mariin guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Jimmaatti haala kanaan barattoota waliin taasifame kuni barattoonni akkuma jijjiirama kanarratti ol aanummaadhaan shoora qabaataatiin turan gama fuulduraatittillee deebisanii biyya ijaaruu keessatti gaheen isaanii bal'aa waan ta'eef kanatu yaadameetiin qophaa'uudha kaasan pirezidaantiin yuunivarsiitii Piroofeesar Fiqiree Lammeessaa.
ega waltajin harakuni kesmatu yero amma kana harum sakes jirra harum sakana kesatimmo dargageyin bu agudda qabu harum sakana afisimmo jijjirama kana afisimmo dargageyin bu a contribution gudda qabu tratto jetaniru kanaf haluma jijjirama jirutin kanaboda irrecala per dargageyi yokinmo baratota university engage go qamna wan addadarat mari akkasan participate gon hordo fango du kamna jinne barana yero kamiyu cala kan plani gone da
kesatu university injima sena bal'a motuma america wajin kan qabu ta usatin wal qabatetinin american dihennati university kana kan de garatinin jirtu fi tumsi bal'a len tasfama jiraachu da professor fikre lamessa kan isan kasan
historically university kunif bi america historical wani qabu walitti danna qabu malif wajenne yero jalqaba university kana kessa institute kan abate ture kolleji qonnaati kolleji qonna kun dura biyya kanaittan abate motumma amerikaatin ture jaats janjamu jimma agricultural technical school anjedamu motumman etiopiaf motumman america walin tawdan jalqabaf bara kuma sagalif shantami lama kafranjitti anabate da sunisimo waliti da tajaqamnuf sana irrecala simo tumicimsu qamna anjedu refesa walin dubachu fechu
halaturti Ambassador Michael Rayner kanan wal qabatetinin kantiba bulchinsa magala jimma obbo makkiyu mamad gafadetinin jira obbo makkiyu len kesatu waliti dufenni american biye kenna wajjin qabdu halananno kana itti misomsu dafi gargaru danda amuratti hoji bal atu karor fametinin jiraedan hala saganta tibbakana ambassador Michael Rayner irati tiyefatani jiran kesa inni tokko kan soppa masara abba jifarimmo motumman america bajeta qarshi milen torba oli irratti karramadeetinin hojjetu fi ogeesota dandeetti kana qaban kan irratti ramadeetinin akka hojiin kuni fi tabawu hojjetaatinin jiru yoo ta'u gama motumma federaalaatii fi kaaninille deeggarsota biraa irratti tumsameetinin masaraan abba jifar akka haaroom samurrattille ni hojjetamaan yaada guddaa Michael Rayner gama jimmaa ittiin dhufan ta'u leedha kaasu
qabiyyeen daawwanna ambassador america kan biyya Itoophiyaa jirannu qabiyyee lama kan qabuudha tokko masaraan mooti abba jifar waggaadheeraadhaa fi osoo caccabuudhaan rakkoon adda addaa irra gahuurraa kan ture walii barreessaati kan ture keessattuu ministeerri aadaaf tuurizimii federaalaa kan naannoo bulchiinsi magaalaa jimmaatii wajjin waliin dubbachaa ture kanaaf handii kana embaasii ameerikaa irraa arganne sana laawunchi gochuudhaa fi kan bor dhufan jechuudha inni lammaffaa proojektoota adda addaa kan gargaarsa biyya ameerikaatiin as magaalaa keenya godina keenya keessatti hojjetamaatu jira isa kana daawwannaa godhudhaa walumaa galatti hojiiwwan misoomaa barnootaa fayyaa as magaalaa keenya keessatti hojjetamaa ture keessatti gargaarsa tokko tokkochuudha isa irratti waliin dubbiidhaaf as magaalaa keenyatti kan argamanidha jechuudha.
Bajata ammamiiti keessaayyuu kan amma haaromsa masaraa abbaa jifaariif ramadama.
Egaa haaromsi kun feezii lamaan kan hojjetamudha. Inni jalqabaa bajata Ameerikaa birrii miiliyoona 7.9 kan hojjetamu ta'a. Itti aansee feezii lammaffaas hin qaba. Qorannaan isaa warra xumuramee jira. Walumaa galatti pirojektii guddaa masaraa abbaa jifaar iddoo isaatti deebisuudhaaf namoota muuxannoo masaraa akkasii suphuudhaan beekamuudhaan kan daawwatamu kan hojjetamu ta'aadha. Kanaaf waliigallisaa feezii lammatti qoqqoodamee kan ta'u waan ta'eenaan boru sagantaa kana ifatti laawunchi kan goonudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Jimmarraa.